Barua mokwongo mane Paulo ondiko ni Jo-Thessalonika. Jo-Thessalonika mokwongo, achiel. An Paulo, kaachiel gi Silvano kod Timotheo, wandiko nu un kanyakla mar Jo-Kristo man Thessalonika, ma un Jo-Nyasaye wuoro kod Ruoth Yesu Kristo. Ng'uono gi kwe obed kodu. Wagoyo ni Nyasaye erokamano ndalo duto nikech un, kendo waluongo nyingu pile lemowa. E nyim Nyasachwa kendo wuonwa, wiwa ok nyal wil gi timbe ma usetimo nikech yie ma un-go, gi tich matek musetiyo nikech hera ma un-go, kendo gi kinda ma unyisogo ni ugeno kuom Ruodhwa Yesu Kristo. Wang'eyo, owetewa, ni Nyasaye oherou kendo oseyierou mondo ubed joge wuon. Nikech kane wakelonu Injili, to ne ok wakele mana gi wach mar dhok, to ne wakele gi teko mar Roho Maler, mi uyie chuth. Bende ung'eyo kaka ne wachalo kane wan kodu Thessalonika. Adier ne wabet kamano mana nikech un. Ne uluwo timwa kod tim Ruoth bende. To kata obedo ni Injili nokelonu chandruok malit kamano, to ne urwake gi mor ma Roho Maler ochiwo. Kuom mano ne udoko ranyisi ni joma oyie duto manie piny Makedonia kod piny Akaya, ni mar wach Ruoth nolandre kachakore kuomu. Ok nolandre mana e Makedonia gi Akaya kende, to wach yie ma un go kuom Nyasaye osechopo e it ji kuonde duto. Omiyo koro onge gima onego wawachi, nikech jogo duto wacho giwegi kaka ne urwako waka ne walimou, kendo kaka ne ulokoru weyo nyiseche manono mondo utini Nyasaye mar adier kendo mangima. Bende giwacho kaka koro urito wuode mondo obie oa e polo. Wuodeno en Yesu, mane ochiero oa kuom joma otho, kendo mareso wa kuom mirima mabiro. Jo-Thessalonika mokwongo, ariyo. Owetewa, un uwegi ung'eyo ni kane walimou, to limbewa ne ok obedo kayiem nono. Ung'eyo kaka nosandwa kendo oyanywa malit e dala mar Filipi, kane pok wabiro iru Thessalonika. To kata kamano Nyasaye nomiyowa chir mondo walandnu Injili, kata obedo ni ji mathoth ne mon kodwa kamano. Ok wahom ji gi wach mar miriambo, kata mar duanyruok, kata mar miganga, to wawuoyo kaka joma Nyasaye oseyiego, momiyo Injili. Ok watem bedo malong'o ni ji, to wadwaro bedo malong'o ni Nyasaye manono chunywa. Ung'eyo maber ni ne ok wakonyore ngang' gi weche miwuondogo wang' ji, kendo Nyasaye ong'eyo ni ne waonge gi gombo moro mwapando e chunywa. Ne ok wadwar mondo ji opakwa, bed ni un ema upakowa, kata ji mamoko ema pakowa. Chutho, kata obedo ni ne wanyalo miyo uting' mapek nikech wan joote Kristo, to ne wabet mamuol e dieru kane wan kodu, mana kaka min nyathi rito nyathine. To ne waherou ahinya, omiyo ne ok wayie mana chiwore mondo wamiu wach maber mar Nyasaye kende, to ne wayie miu chunywa bende, nikech hera maduong' mane waherougo. Owetewa, pariuru kaka ne watiyo matek wachandore. Kane walandonu wach maber mar Nyasaye, to ne watiyo odiechieng' gotieno ni gik mwachando, mondo kik wami ng'at moro kuomu ting' mapek. Une ma ung'eyo, mana kaka Nyasaye bende ong'eyo ni kane wan kodu, to timbewa ne ler kendo kare, maonge ketho moro e nyimu un joma oyie. Ung'eyo ni ne wabet gi ng'ato ka ng'ato kuomu mana kaka wuoro bet gi nyithinde owuon. Ne wajiwou kwahoyo chunyu kendo wasiemou mondo ubed joma bedo malong'o ni Nyasaye maluongo u e lochne man gi duong'. To bende wagoyo erokamano pile, nikech kane uyudo wach Nyasaye mane wakelonu, to ne ok urwake mana ka wach dhano, to ne urwake ka wach Nyasaye adier matiyo e chunyu un joma oyie. Owetewa, gik mosetimorenu chal mana gi gik mane otimore ni kanyakla mag Jo-Nyasaye moyie kuom Yesu e piny Judea, nimar ne usandoru e lwet jopinyu mana kaka gin bende ne gisandore e lwet Jo-Yahudi wetegi. Jo-Yahudi go ema ne onego Ruoth Yesu kod jonabi maggi, kendo gin ema ne giriembowa oko. Ok gilong'o ni Nyasaye, bende gimon gi ji duto. To bende gitemo koda ka sindowa mondo kik waland ni joma ok Jo-Yahudi wach makelo ni giwarruok. Kamano gipong'o rapor mar richogi, omiyo mirim Nyasaye koro osejukogi. Owetewa, kane wasewere kodu, To kata obedo ni ne ok waneno kamano, to wiwa ne ok owil kodu kata matin. Bang' kinde matin kende ne wabedo gi siso maduong' mondo wanere kodu wang' gi wang'. Kuom mano, ne wachano biro iru. Adier, an Paulo ne achano biro iru ndalo mang'eny, to Satan nosindowa. Ne wadwaro timo kamano nikech un e genowa, kendo morwa, kendo osimbowa ma wabiro pakorego e nyim Ruodhwa Yesu kobiro. Adier, un e duong'wa gi morwa. Jo Thessalonica mokwongo, 3. Emomiyo, kane ok wanyal bet mos, ne waparo ni ber mondo wewa wadong' kendwa Athens, to waornu owadwa Timotheo ma watiyogo tich Nyasaye mar lando wach maber mar Kristo, mondo bi ojiwu ubed gi yie motegno, mondo kik ng'ato kuomu dog chien nikech masiche muneno. Un uwegi ung'eyo ni wan jo Kristo nyaka wane chandruok ma kamago, nikech kane wan kodu ne wawachonu chon ni nyaka sandwa, kendo koro uneno kamano emosetimore. Mano emomiyo, kane ok wanyal medo bet mos, to naoro Timotheo mondo awinj kaka yieu chal, nikech ne aluor ni dipo ka Satan osetemou, mi tichwa obedo kayiem nono. To Timotheo koro oseduogo koa iru, kendo okelonwa wach ni udhi nyime maber, kendo yieu gi hera upod otegno, bende osewachonwa ni uparowa gi hera mang'won ndalo duto, kendo ni ugombo nenowa kaka wan bende wagombo nenou. Kuom mano, uwetewa, kata obedo ni wachandre e masiche mang'eny, to yie ma un gono osehoyo chunywa, nikech ka uchung' matek kuom Ruoth, to kara koro wangima maber. Erokamano maduong' marom nadi madwago ni Nyasaye nikech un, kuom mor duto mumiyo wamorgo e nyim Nyasachwa. Walemo matek ahinya odiechieng' gotieno ni mondo waneu wang' gi wang', kendo wakelnu gimoro amora ma yieu oremo. Nyasachwa kendo wuonwa gi Ruodhwa Yesu Kristo mondo otelnwa wabi iru. To un, Ruoth mondo mi uheruru, kendo uher ji duto gi hera mogundho mana kaka wan bende waherou. Ruoth mondo oteg chunyu ubed joma onge bura, ka ubedo maler e nyim Nyasaye wuonwa, chieng' ma Ruodhwa Yesu biro e kod joge duto. Jo Thessalonica mokwongo, 4. To koro mogik, owetewa, wan kod gimoro achiel monego wakwau kaka jo Kristo wetewa. Wakwayou ni mondo ngimau obed maluwore gi puonj mane wamiyou. Ne wanyisou kaka onego uwuothi mondo ubed malong'o ni Nyasaye, kendo adier mana e kaka uwuotho, to kata kamano wajiwou mondo umed timo kamano moloyo. Ung'eyo chik mane wamiyou moa kuom Ruoth Yesu. Nyasaye dwaro ni mondo ubed jomaler, omiyo nyaka uwe terruok. Ng'ato ka ng'ato kuomu mondo ng'e rito ringre owuon e yo maler kendo mipako. Kik umigombo uthuolo kaka joma ok oyie Nyasaye timo. Kik ng'ato timni wadgi marach, kata wuond wadgi e wachni, nikech Ruoth nochul kuor kuom wechegi duto, mana kaka ne wawachonu chon ka wasiemou matek. Nyasaye ok oseluongwa mondo wadag e dwanyruok, to oseluongwa mondo wabed jomaler. Emomiyo, ng'at modagi puonji ni ok odagi winjo dhano, to odagi winjo mana Nyasaye mamiyo roho mare maler. Onge tiende ndikonu kanyisou kaka onego uher joweteu moyie, nikech un uwegi Nyasaye osepuonjou kaka onego uheruru. Adier, mano e kaka uhero owete duto man Makedonia, to wahombo owetewa ni mondo umed timo kamano moloyo. Dwaruru dak e ngima mokwe, kendo tiju kende ema urangi, ka utiyo gi lwetu mana kaka ne wapuonjou mokwongo. Ka utimo kamano, to ubiro miyo joma ok jo Kristo genou, kendo ok unuchand gimoro. Uwetewa, wadwaro ni mondo ung'e wach man kuom joma osetho, mondo kik ubed gi kuyo ka joma onge geno. Wayie ni Yesu notho, kendo ochako chier. Kamano bende e kaka wach joma otho koyie kuom Kristo nobedi. Nyasaye nokelgi kaachiel gi Yesu. Koro wanyisou gimoro ma Ruoth owuon ema nowacho. Nowacho ni, wan joma pod odong' ka ngima chieng' ma Yesu biro, ok wanakwong dhi ni jogo mosetho. Chieng'no duol moro nogol chik, kendo duol malaika maduong' nowinji, kendo tung' mar Nyasaye noywagi, kendo ruoth owuon nolor koa e polo. Eka joma notho koyie kuom Kristo nochier mokwongo. Bang'e, wan mapod wangima noyudhwa miterwa malo e boche polo kaachiel gi jogo mondo warom ni ruoth e kor polo. Mano e kaka ruoth noterwa mondo wabed kode nyaka chieng'. Emomiyo horeuru gi wechegi. Jo Thessalonika mokwongo, 5. Owetewa, onge tiende ndikonu kuom ndalo kata saa ma gigo notimre, nikech ung'eyo maber ni chieng' ruoth nobi mana kaka jakuo biro gotieno. Ji nobed kawacho ni kwe nitie, kendo weche nikare. To kadiem wang' nono masira nopogi, mana kaka muoch poyo dhako man gi ich, kendo ok ginitony kata matin. To un owetewa, ok un e mudho, madimi odiechieng'no pou ka jakuo, nimar un duto un nyithind ler, kendo nyithind odiechieng'. Ok wan mag otieno, kata mag mudho. Omiyo kik wanindi kaka ji mamoko duto nindo, to wanenuru ka waritore maber. Joma nindo, to nindo gotieno, kendo jomer bende mer gotieno. To wan, jogo mag odiechieng', waritre uru ka waserwako yie gi hera kaka kor mar lweny, kendo ka waserwako geno mar warruok kaka ogut lweny. Nyasaye ok oseketwa ni mondo okumwa, to oseketwa ni mondo wayud warruok kuom Ruodhwa Yesu Kristo. Kristo ne othonwa ni mondo kata ka wangima, kata watho, to wabed mangima kode. Kuom mano, jiwreuru kendo konyreuru, mana kaka koro utimoni. To wakwayo wowetena, ni mondo uluor jogo matiyonu matek. Gin jotendu kuom ruoth, kendo gipuonjou. Migiuru duong' ahinya, kendo hergiuru nikech tich ma gitiyo. Beduru gi kwe e kindu uwegi. Owetewa, wakwayou ni mondo usiem joma budha budha nono kayiem, kendo uduog chuny joma luor. Bende ukony joma yom yom, kendo uhoru mos gi ji duto. Neuru ni onge ng'ato machulo richo karicho, to ndalo duto temuru mondo utim maber e kindu uwegi, kendo ni ji duto. Beduru mamor pile. Lemuru ma ok uwe, kendo gouru ni Nyasaye erokamano, kata gima nadi ema timore, nikech mano e gima Nyasaye dwaro ni mondo utim kaka jo Kristo. Kik usin roho tiyo, kendo kik ucha weche mag joma hulo wach moa kuom Nyasaye. Temuru gik ma kamago duto, kendo ritru mabeyo kuomgi, to weuru maricho duto. Nyasaye owuon ma wuon kwe mondo mi ubed maler chutho, kendo urit chunyu gi ngimau kod ringreu, mondo ka Ruodhwa Yesu Kristo obiro, to ubed joma onge bura chuth. Jal maluongou en jadiera, kendo en otim kamano. Owetewa, wan bende lemnwauru. Yoguru owete duto gi mos mar jo Nyasaye. Achikou matek e nying Ruoth mondo usom baruani ni owete duto. Ng'uono mar Ruodhwa Yesu Kristo mondo obed kodu.